93.3 FM in Minneapolis and St. Paul, and online at kfai.org. And so are you.
Chalifa chuno da, iga marar tu sananu harvada. Kota da bani, chalifa chuno. Bishan china mada sila kise, haka karon ilkan adesite, ilkan borata bombalesite.
Aburani dia si fudani, buya fuda dada si mudani. Tangun tu tadu veti puputa, waloye dia waloye. Riga muriti haka karo, maka boragu tole makaro.
Amatiye, 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 amatiye.
Yoma, gelele esiga.
Gelele fudi godola.
Gelele fudi godola.
Gelele fudi godola.
Gelele fudi godola.
Kurupenga rifate.
Gelele fudi godola.
Badala nyana shawe.
Gelele fudi godola.
Yobuza kona tolte.
Gelele fudi godola.
Gajadi folki gurba.
Gelele fudi godola.
Nukero gurabane.
Gelele fudi godola.
Ediro lira gala
Gelele fudi godola
Dadabi farsi farra
Gelele fudi godola
Gelele fudi godola
Gelele fudi godola
Gelele fudi godola Gelele fudi godola Gelele fudi godola Gelele fudi godola Gelele fudi godola Gelele fudi godola
Fare filate, shubedu nande gar samarate. Oma gaya chida denu binens, mira mita disha denu alas. Iko bhe go fare filate, shubedu nande gar samarate. Oma gaya chida denu binens, mira mita disha denu alas.
Bishan china mada sila kise, haka karon ilkan adesite, ilkan borata bombalesite.
Aburani dia si fudani, buya fuda dada si mudani. Tangun tu tadu veti puputa, waloye dia waloye. Riga muriti haka karo, maka boragu tole makaro.
Amatiye, 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 amatiye.
Hey, Bajana. Shanana,
Boramba Shanana,
Shanana,
Dikamba Shanana,
Shanana,
Gudamba Shanana,
Shanana,
Olamba Shanana,
Shanana,
Kurmamba Shanana,
Shanana,
Dalamba Shanana,
Shanana,
Tabata Chafara,
Shanana,
Zitida Dambala,
Shanana,
Tolfana Nakana,
Shanana,
Yonami Abashi,
Shanana,
Milisha Dawala,
Shanana,
Eva Shanana,
Shanana,
Eva Shanana,
Shanana,
Eva Shanana,
Shanana,
Eva Shanana.
Ejan Yoma Gelele Esiga
Gelele Fudi Godola
Gelele Fudi Godola
Gelele Fudi Godola
Gelele Fudi Godola
Kurupenga Rifate
Gelele Fudi Godola
Badala Nyana Shawe
Gelele Fudi Godola
Yobuza Kona Tolte
Gelele Fudi Godola
Gajadi Volki Gurba
Gelele Fudi Godola
Nukero Gurabane
Gelele Fudi Godola
Ediro lira gala
Gelele fudi godola
Dadabi farsi farra
Gelele fudi godola
Gelele fudi godola
Gelele fudi godola
Gelele fudi godola Gelele fudi godola Gelele fudi godola Gelele fudi godola Gelele fudi godola Gelele fudi godola
Fare filate, shubedu nande gar samarate. Oma gaya chida denu binens, mira mita disha denu alas. Iko bhai go fare filate, shubedu nande gar samarate. Oma gaya chida denu binens, mira mita disha denu alas.
Just say the word, I must have a
nande ku duka juru ima sina sa kalesta ya
urapa
Kenya kuni sembertu media da sembertu media sambata sambata a city studio da e ka kopi toko kopesa kopi kana harasi kani kopesuana tafarida harra imamata america hara fi di bani etiopia rangau marianna damoni nu filpilu barbada yada kenechu barbadani o ken grafical tenisi novel vela kuno ja kun allama sadi afurtami toko duwa sagali sadetama ga kuni studio kenya minneapolis targamura asi riverside ratti kanafi kota namoni yade kapteni sasi studio ruftani mariachuni dandesu rakoninjeru yero barbateniti namni tokko bilbila jara. Hello,
this is Chanel calling from American Red Cross Blood
Service. Hello, rifama namabrati egaa namoonni yaada qabdanis asirratti yaada ibsachuu dandeessu. Simbirtuu gargaaraa isiniin jenna kunoo kanaanii kweerii kanaa yoo asiis kan gootanii in darbaa asirraas aga dandeessani kaa aga humna keessanii qarshii shanis haa ta'u qarshii kudhanis haa ta'u aga qabdanii nu gargaaraa isiniin jenna. Kunii gargaarsa fi dirqamaa miti garuu sitiziniidhuma gaarii ta'uu keessanii fi akkasumas wal gargaaruun akka keessattuu aadaa Ameerikaatti lammii Ameerikaa waan wal gargaaranii fi yoo nu gargaartan akka lammii Ameerikaa gargaartaniitti kanaa namoonni caalaa akka hojjetanii kan gootaniidha. Egaa akkuma beektanii simbirtuu guyyaa guyyaan hojjennaa kafaltii tokko malee deebinee maalii fi ummanni keenya odeeffannoo akka argatu waan barbaannuuf waan biraa otoon ta'in ummanni keenya yeroo kamiyyuu odeeffannoo qulqullaawaa odeeffannoo madaalawaa akka argatu waan barbaannuuf sanatti dabalataanii guyyaa tokko asii reediyoodhaanis akkasumas karaa simbirtuutiin hin dabarsina. Qorra kanaan istuudiyoo galanii akkasitti hojjechuu ilaala waan divooshinii qabnuuf jechuun reediyoon kuni akka cufamu hin barbaannu. Reediyoon kuni reediyoo durii jalqabee waggaa 22 jalqabee hojjechaa tureedha. Haa ta'u malee waggaa sadiin dura yeroo nani fudhadhu namni irratti hojjetamu dhaabameeti. Namni tokko iyyuu namni fedhiidhaan reediyoo kana hojjetu dhaabamee naannoo ji'a sadiitiif erga tureen booda reediyoon kunii ani fudhee itti gaafatamummaa fudhadhee jechuudha. Kunoo aga ammaa waggaa sadii ol hojjetteen jira reediyoo kanas torban torbaniin asitti argamuuni jechuudha. Kana kan goonu jaalala uummata keenyaa waan qabnuuf, jaalala aadaa keenyaa, afaan keenyaa waan qabnuuf. Kanaaf isinis aga dandeessanii hamma tokko yoo nu gargaartan, hamma tokko yoo nu wajjiniin dhaabattanii nutis caalaa onnannaa, caalaa hojjenna uummata keenyaa fi aadaa uummata keenyaa addunyaatti argisiisnaa. Aadaa uummata keenyaa, afaan uummata keenyaa, afaan keenyaa, afaan addunyaatti akka baramu goonaa. Kanaaf egaa nu gargaaraa isiniin jenna. Kunoo asirraa Support Simbirtuu Miidiyaa iskaan godhaatoo hojjedha. Kanuma jennee gara yaada kaasnetti deemna. Yaada kaasnee egaa duraan dursee waan ariifachiisaa amma waan TPS jechuun Temporary Protection Status dha yookiin immoo eegumsa yeroodhaaf kennamu jechuun ni danda'ama. Temporary statusiin kuni biyyi tokko rakkoo yoo qabaatte keessattuu wal waraansi balaan waan garagaraa yoo achi jiraate uummanni biyya sanii yoo biyya biraatti baqatanii keessattuu akka Ameerikaa kanatti namoonni baqatan yoo jiraatanii namoonni kunii otoo gaafii tokko qabaatin yookiin waan tokko iyyuu hin gaafatamin eeyyama hojiitiif iyyatu. Eeyyama hojii sanaa fi yoo iyyatan eeyyamni hojii sun hin kennamaa fi yeroo gabaabaa keessatti eeyyamni hojii kennamee fi hojii barbaadan hojjechuu danda'u as jiraachuudha mirga qabu jechuudha. Haala kanaanii yeroo muraasaaf suni yeroo hundumaa yeroo muraasaaf Ameerikaatti baqatanii Ameerikaa keessa jiraachuu otoon ta'in yeroo muraasaaf kana kan godhan. Haala kanaan egaa Disembarii 2022 kan Joo Baayiden kana godhe yeroo sanitti ji'a 18 kan Ameerikaanii lammiilee Itoophiyaatiif kennite. Ji'a 18 jechuun waggaa tokkoo fi ji'a 6 jechuudha. Yeroo saniif kennite achi booddeerra Temporarii Istaatasiin yeroo lammaffaaf dheerate. Walumaa galatti egaa ji'a 36 jechuun waggaa 3 fi kennite amma mootummaan Tiraamp kaase. Achiin kana waan ta'ee maal goonaa kan jedhu kana waan namoonni kanarra jirtanii yookiin immoo kana fudhatanii maal goonaa leeyarii keessa wajjiniin mari'achuun barbaachisaadha. Leeyarii keessa wajjiniin leeyariin yoo mari'attanii leeyariis barbaaduu qabdu. Leeyarii warri hin qabne fakkeenyaaf Minnesota Human Rights gaafachuu hin dandeessu. Akkasumas yuunivarsiti Minnesota waan isin gargaaru hin fakkaatu. Yuunivarsiti Minnesota Law Clinic kan jedhamu qaba. Law Clinic sunii waan tokko tokko kan isin gargaaru jiraachuu mala yookiin riifar isin gochuu danda'a. Federal Bono Legal warri jedhamanis sadarkaa federaalatti hin jiru. Egaa namoota kanarratti bebbeekan gaafachuu ni dandeessu kanarratti. Kanaaf leeyarii namoota keenya ta'anis gaafattanii namoonni kun karaarrees hin buusuu danda'u. Kana gaafa gootanii fakkeenyaaf akka seeratti asaayilamii yoo appilaayi gochuu barbaadanii asaayilamii hoggaa tokko as jiraattan hoggaa otoo hin guutini asaayilamii appilaayi gochuu qabdu. Hoggaa tokko Ameerikaa keessa hoggaa tokko ol jiraattanii jennaani yoo TPS irra jiraattan maaliif asaayilamii akka appilaayi hin godhini mirkaneessuu qabdu yookiin galchuu qabdu. Amansiisuu qabdu mana murtiitti waan isin dhiyeessanii mana murtii yookiin immoo even immigireeshin looyarii yoo ta'e immigireeshin looyarii saniyyuu amansiisuu qabdu maaliif kana akka gootanii jechuudha. Kanaafi yeroo baay'ee biyya kana yoo dhuftanii yoo nama gaarii nama beektan ta'ee asaayilamii appilaayi gootu akkuma dhuftaniin even temporary irraa asaayilamii akka appilaayi gootan isin gargaaru. Asaayilamii appilaayi gootanii innaan keessicha eeggachuudha. Biyyattiin ammallee waraana keessa jirti. Country profile wanti jedhamu jira. Country profile sanarratti human rights reportiin Ameerikaa ammallee biyyattiin haala gaarii keessa akka hin jirre, dhiittan mirga namaa akka jiru, rakkoon garaagaraa akka jirudha. Haa ta'u malee gara tokkoon egaa decisionin kun isarratti samma tokko dhiibbaa hin qabu jechuu miti. Asaayilamii sana giraanti gochuudhaaf kunooti temporariin ka'eera biyyi nagaa taate jedha mootummaan akkas jedhee murteessee jedha. Haa ta'u malee asaayilamiin indiviijuwaaliidha akka biyyaati miti. Asaayilamiin indiviijuwaaliidha gaafa jennu fakkeenyaaf namni tokko tokko balaa siyaasatiin fakkeenyaaf siyaasa garaagaraa dhaabbilee garaagaraa deeggara jedhee galfatee sanaa fi isarratti ilaalama. Amantii irratti kan ilaalamu jira. Wantoota garaagaraa wanti qeeffannoo keessa galchan waan jiruu fi isaan isaan suni ammallee caalaa fudhatama argatu. Kanaaf asaayilamii yoo xannaate harka 70 harka 80 numa giraanti godhu. Haa ta'u malee asittis wanti isinitti immoo asaayilamii gaafa appilaayi gootanii yookiin asaayilamii keessan haala hin cimsachuu qabdu. Maaliif warri asaayilam jajii ta'anii kana dura warri asaayilam jajii ta'anii yookiin abbaa seeraa asaayilamii ta'anii muudamanii ekisikiyuutiiv biraanchii yookiin adiministireeshinii jechuun bulchiinsa Tiraamp jalas ta'u bulchiinsa pirezidaantii jala yookiin ekisikiyuutiiv biraanchii jalas ta'anii profeeshinaalii turanii bayaaziin qabanii namni kun rakkoo akkasii qaba moo hin qabu kan jedhu isaan qofa kan ilaalaniidha. Amma garuu namoota akkasii baay'ee hojiirra ari'anii jiru. Namni baay'een hojii akkasii irra hin jiru. Kanaafi kan Tiraamp yookiin bulchiinsi Tiraamp nama barbaadu san qofa irratti kan xiyyeeffatanii bulchiinsi Tiraamp nama barbaadu kan jedhu suni akka amma jedhan kanatti asseetii ta'uu dandeessu Ameerikaa keessa gaafa jirtanii Ameerikaadha bu'aa buusuu dandeessuudha. Fakkeenyaaf hojii profeeshinaal ta'e hojjechuu, barachuu, biizinasii banuu hojjechuu of dandeessanii nama biraatiifis faayidaa kennuu lammiilee Ameerikaati jechuudha. kan narsii ta'e, kan barsiisaa ta'e, kan daldala irra jiru, kan maal waan professional, waan asseetii dabalu wayii nama hojjechuu danda'u jedhaniiru sana sana argisiisuu qabdu egaayi. Kanaaf yoo fakkeenyaaf namoonni akkasii yoo faayidaa garagaraa nargattu ta'e fakkeenyaaf EBT faa fudhattu yoo ta'e, snap kan jedhamu hin fudhattu yoo ta'e isaan isaan otoo dhaabdanii irra gaariidha. Maaliif public bardanii kan jedhamu ummata Ameerikaa irratti hirkataa taatan jedhanii waan yaadaniif asaayilamii keessan irratti impaakti qabaachuu danda'a. Kan akkasii otoo dhaabdanii gaariidha. Hunda caala ka'anii lawyerii miti, immigireeshin lawyeriis miti hagam beekuun haga natti mul'ateen kan isinitti himaa jiru keessattuu namoota wal beektan wajjiniin lawyerii keessa wajjiniin mari'adha. Warri green card irra jirtanis waanuma akkasiiti. Wantichi garaagarummaan kan jiru green cardiin already green cardidha. Wanti isaan laalanii yoo laalanillee yoo sana jiraate sana dhiistanii otoo hojii keessan sirriitti hojjettanii gaariidha. Hojii yoo hojjettanii kan isaan isin argachuu danda'an yeroo lammummaatti deemtan yoo lammii taataniidha. Yoo hojiin hojjettu ta'e sunis rakkoon qabu. Kana erga jenneen booda amma gara dhimma kaasnetti deemna. Jidduudhaan immoo nu eegaa beeksisa wayii isin dhageessisne deebina.
Planning is underway for the future of I-94 between Minneapolis and St. Paul, and MnDOT wants your feedback.
Review and comment on the state and federal scoping environmental documents for rethinking I-94 during the official public comment period, January 6th through March 9th, 2026.
Search Rethinking I-94 Let's Talk Transportation online to learn more and share your comments today.
Or share your comments by attending a public meeting.
Visit MnDOT's Rethinking I-94 project website for more details.
Support for KFAI comes from First Avenue, presenting American Scarecrows at the Turf Club Friday, January 30th. After a three-year hiatus, American Scarecrows return to the Turf Club stage. Their blend of folk rock, indie pop, and country twang produces an honest authenticity that speaks to the heart of hometown roots. Opening the show are Sister Species and the Teddy Holidays. More information about American Scarecrows live at the Turf Club is available at first-avenue.com.
Despertemos, despertemos humanidad. Ya no hay tiempo.
Make the fight for freedom every day, in the year, every year.
We must not let ourselves be divided.
Tuesday, January 27th is Active Voice on KFAI. A day of special programming spotlighting Minnesotans working toward justice in our current world. Learn more at kfai.org/activevoice.
Ifama dhiibbaa maalii akka qabu kan sirriitti nutti agarsiisudha. Kana keessatti namoonni tokko tokko warri riili nu aarsan jiru, namoonni tokko tokko dhuguma nama jechuun ummata isaaniitii namoota yaada hin qabne. Dursee waan TPSC kana gaafa darbu lammiilee keenya TPSC irra jiranitti namoonni qoosuu barbaadan warri deeggartoonni bilisiginnaa really shame on you, dhugaa dubbachuudhaaf lammii ofiitti hin qoosani. Namni biyya jaalatu lammii guutuu wajjin hin jaalatu. Namni rakkoo qabu jira, namni bilisiginnaa deeggaru jira, namni bilisiginnaan deeggarre jira. Suni rakkoo miti. Nama yoo biyya ofii jaalatan, ummata ofii jaalatan hanqina jiru wajjin hin jaalatu. Kanaafi Joo Baayidenii bilisiginnaa keenya balaaleffachuudhaaf jedhee yeroo saniyyuu TPSC kennee ama baga irraa kaasee gammannee irraa galuu qabu, Tiraamp ari'uu qaba warri jedhan jiru. Really shame on you. Waan akkasii godhamuus hin qabu, waan akkasii ta'uus hin qabu, dhiibbaa guddaa qaba wanti suni. Dursee namoonni biyya kanaa yoo ari'amanii biyyatti galu. Biyyatti gaafa galanii nama waan jiraatanii barbaadu. Waan jiraatanii waan barbaadanii fi hojii barbaadu biyyatti. Bardanii ta'u dhaqanii. Yoo biyya kana jiraatanii biyya sanirra biyya kana hojiin jira. Hojii hojjechuu danda'u biyya kana. Yoo hojii asii hojjetanii lammiilee isaanii yookiin firoottan isaanii biyya jiran gargaaruu danda'u. Yoo gargaaranii gargaarsi suni faayidaa guddaa qaba biyya sanitti jechuudha. Maaliif atleast namni suni nyaate waan bulu. Ayyaanuma fillee waa'uma qarshii wayii yoo 10,020 itti erganii inni suni faayidaa guddaa qaba achitti. Maaliif waan ittiin waabitatan qabu rakkoo isaanii furachuu danda'u maal gochuu danda'u kanaafi faayidaa guddaa qaba. Kanaaf namoota lammii keenya asii akka ari'amu gochuuni yookiin yoo ari'aman jedhanii gammaduuni kuni sickness dhukkuba sammuuti malee kuni dhugumaa deeggaruu dhaaba tokko yookiin eebbifamuu deeggaruu siyaasaa yookiin Abiyyi maalii miti. Hundumaafiyyuu even biyyatti irratti Abiyyi dabalatee maal fida foreign poolisiin haaraan kunii jechuudha. Duraan dursee Ameerikaan amma kan jechaa jirtu Ameerikaan faristiidha. Keessattuyyuu kan foreign poolisiin Tiraamp Ameerikaan faristiidha. Kanaafi you are secondary jechuudha addunyaadhaaf. Addunyaadhaafi nuti Ameerikaadhaaf cinqabna. Ameerikaa dhimma Ameerikaa qabna malee dhimma uummata biraa hin qabnu. So foreign poolisiin keenya Ameerikaan faristiidha. Beezikaali Ameerikaan faristii jedhanii malee Tiraamp egaa ofiisaatii waan beekamu yookiin addunyaa irratti peace deal maker ta'ee ilaalamuu waan barbaaduu fi baay'inaan warri keessa jiranii dhiibbaa guddaa gochaa turanii baay'inaan ala irratti xiyyeeffatte raashaa irratti xiyyeeffatte biyyoota torban araarse jira kana irratti xiyyeeffatte maalii jechuun dhiibban irra jira. Kanaafi Ameerikaa firstiin dhaqeetii maal fidaa biyyi biraa sekendariidha yookiin nuni ilaallatu wanti fe'aa waraanni jiru haa ta'u beellee haa ta'u rakkoon garagaraa haa ta'u nuti nuni ilaallatu. Kan keenya haga Ameerikaa biran keenya haga Ameerikaa hin tuqne haga lammiilee Ameerikaa affeekt hin goonetti maaluu dhibeedha. Lammaffaa gargaarsi dhaabbateeti jira. Gargaarsi walumaa galatti duraan gargaarsa garagaraatu ture. Gargaarsi foreign direct budgetiin jira ture. Mootummaadhaaf gargaarsi kennamu jechuudha. Ittaanee gargaarsi mootummaadhaan ala kan kennamu jira. Fakkeenyaaf assistaanti jedhamee jechuudha. Isarratti Ameerikaan hunda caala biyyoota kamii caala dachaan kennitii ture Ameerikaan. Kana keessatti seektariin ishiin gargaaraa turte, barumsa gargaaraa turte, heelzii gargaaraa turte, gara fayyaatiin agirikaalcharii gargaaraa turte, wantoota baay'ee seektara baay'ee gargaaraa turte. Warri yaadattu ta'ee USAID gara pirogiraamii USAID-tiin iskuula meeqatu gargaaramee, hospitaala meeqatu gargaaramee, seektara qonnaa meeqatu gargaaramee, isaan kun hundi amma dhaabbataniiti kan isaan jiran. Dhaabbatanii jiru jechuun mootummaan Abiyyi mataa isaatiin rakkoo guddaa keessa jiraa jechuudha. Mootummaan Abiyyis harki hidhamee jiraa jechuudha. Biyya sana keessatti 30% bajeta gaafa baasan 40% hingaa. Haga parsantii 40 bajanni yoo ba'u biyya alaatii gargaarsa ni argannaa jedhanii bajata baasu. Bajatni sun amma hin jiru. Kanaafi guutumaan guututti sin dhaabna hin jenne. Guutumaan guututti sin kennina hin jenne. Kanaafi bajata irratti even pilaan gochuu irratti rakkachaati kan isaan jiran. Kana akka kontiraatatti kan isaanii laalanis. Kontiraata bajeta ooma kennan illee aga amma wanti isaa ni kennina jedhanis hin jiru, hin dhorkanna jedhanis hin jiru. Haa ta'u malee akka kontiraatatti kan inni ilaalamu kondishinaalitii qabaa. Yeroo barbaadanitti kennu, yeroo barbaadanitti dhaabu, deebi'ee inni guddaan kan isaanii irratti xiyyeeffata nama kennuufis kennuu baachuudhaafis kan duraanii mirga namaa fa'a ilaalu. Dhiittaan mirga namaa yoo jiraate olaantummaan seeraa hin jiru yoo ta'e wantoota dimokiraasii ijaaruun hin jiru yoo ta'e wantoota akkasii san irratti kuni it is a western value waggaa dhibbaa arfan darbeef kan ijaaramaa dhufeedha. Akka jedhamutti egaa waggaa dhibbaa arfan darban kana waan warra westii jedhamu kan the western wanta olaanaa godheedha. Dinagdeedhaan olaanaa ta'anii barumsaan olaanaa ta'anii karaa siyaasaan haalli jireenyaa laayifi istaayilii sun hundi isaan olaanaa godhe. Haa ta'u malee biroodar yoo bal'isnee ilaallee jenne wanta kana sana gochuun isaanii fi humna ta'eeti humna gaafa horatanii humna sana waan fakkeenyaaf warshaa qabu warshaa gurguddaa qabu warshaa isaaniitii fi riisoorsii barbaadu riisoorsii waan barbaadanii fi raawmaateriyaalii barbaaduudhaa fi Afrikaa deemanii Afrikaa kolonaayiz godhanii raawmaateriyaalii gara biyya isaaniitti fe'anii biyya isaaniitti proses godhanii industirii isaaniitti hojjetanii achiin booda ekspoort godhu gabaan jira gabaa Afrikaatti geessu Afrikaatti gurguru raw materiaalii Afrikaa fudhatanii isuma proses godhanii deebisaniitti gurguru global orderiin akkasitti ture. Global orderii kana kan cabse tokko egaa kompetiishinii waliiti waraana addunyaa lammaffaa booda cabe waraana santu cabse waraanni suni gaafa cabsee jedhu waraanni suni waraana saniin victorious emerging economy kan ta'anii Ameerikaa fi Raashaadha keessattuu Ameerikaadha. Ameerikaan bara 1950 60 keessa 25% of world manufacturing Ameerikaa keessatti gaggeeffamaa ture. Ameerikaa keessa yeroon sun keessattuu 1960 kan jedhaman akka generationitti the boomers warri jedhaman suni yeroo sana Ameerikaa keessatti namni tokko hojii mootummaa hojjechuun yookiin hojii tokko hojjechuun middle classii ta'uu danda'a dureessa ta'uu danda'a hojii tokko hojjechuun jechuudha. It was the most good time edu seenaa Ameerikaa keessatti manni Ameerikaa prosperous kan ta'e sana booda Raashaan gara ispeesii deemuun maalii gochuun teknoolojii isaanii misaayiliin isaanii ispeesi ekspilaareeshiniin isaanii gaafa guddatu inni Ameerikaan immoo duubatti hafuun ishee akka malee aarse so Raashaa adabuun barbaachisaadha jedhanii Raashaa adabuudhaaf jecha chaayinaan Raashaa wajjiniin turte chaayinaan iyyattii turte chaayinaa keessa yoo xinnaate maa'oon nama miliyoona 50 ol beelan fixeera gargaarsan barbaadu jedhee jira rakkoo baay'ee jira chaayinaa keessa maa'oon erga du'een booda Henry Kissinger erganii Henry Kissinger chaayinaa Raashaa harkaa baasee Ameerikaatti hirkisee achi miksid ikoonoomii gaggeessaa jedheenii kaampaaniin Ameerikaa kan duraanii biyya kanatti hojjetaadha sa'aatitti 12 kaffalanii chaayinaa deemanii sa'aatitti dolaara 1 kaffalu jalqaban suni kaampaanii Ameerikaatii fi chiip leebarii waan argataniif gara chaayinaatti tiraansfer godhanii chaayinaan sana keessa advaanteejii argatte chaayinaan tokko manufaakcharingiin bal'inaan itti dhufee dinagdeen chaayinaa fooyya'uu jalqabee chaayinaan guddatte chaayinaan harkaa baate amma chaayinaan uncontrollable taateerti. Kan nama ajaa'ibu sodaan kuni kan dhufe dinagdeen Ameerikaa waan gaddeemaa jiruuf. Yeroo 2050 chaayinaan dinagdeen chaayinaa dinagdee Ameerikaa ni caala. Amma peesii ittiin guddachaa jiranii bara 2018 dinagdeen GDP'n chaayinaa naannoo tiriliyoonaa 12 wayiiti. Kan Ameerikaa immoo tiriliyoona 24.5 akkas wayiiti. So dabiliidha. Almost dabilii ture. Kan yeroo sanii kan chaayinaa diinagdee chaayinaa jechuudha Sa'amma barakana 2025 fiti kan America trilieni soddoma gafa galu trilieni maybe jahan yokin shantuka afurin yo dabalu trilieni shantuka afurin yo dabalu kan China mo triliena digdama taera triliena saddetin dabalechun dachadi nagde America dabalechun waga shankesa waga torba kesati kana jachuni dinagdenni China kamale guddechara biyonni kunis guddechajiru aka India baye guddechajirti Brazil baye guddechajirti kuni sheggochara kana fi kana wan yadanif nuti dursa yo biyota kana gargarre nuarka ba wan jadani fi gargarsi dabatera helzirratti rakko gudda kuni helzirratti baye rakko fida gargarsi already security wajjini walqabatera fakkenya famma Ethiopia particularly gafa lallejedne hunde caala kan Ethiopia rakkisu Trump jechun Trump bilbilese mbeku Ethiopian mali rejerti ojenne barbaachisumman Ethiopia warra value nu kenne strategic value warra nu qaban qofarratti teefanna jadadamma isaan so core interesting enyarratti teefanna idan so we should be selective idan core interesting enjerame malida resource qabachuda biya resource qabdu inkabachu Congo kan isaan kadatani sinararsi najadan Congo resource adda qabdu Ethiopia ammatte resource adda inkabdu so American agasuma wan barbaddu finjer lamaffa Ethiopia biyota bra kan isaan barbadani military base daf military base mo kan isaan barbadan fakenya fi biyota bakka potentially rakonjira challenge nukunama jeranida kabiyota araba kanama kana wajjini warra si access kabanida so isani san kanarra tintiefat Ethiopian karakanani Ethiopian kan gargaru okin core interest kenya wajjini nidem tijerani otontait yo Ethiopian Somali wajjini okin Eritrea wajjini warwarante kiosisi nanno sanitu mamudenda red scene okin nannon suni kiosisi ke sagaludenda kana Ethiopia abu kapna abiyi oto wan fetai warane Eritrea okin Somalia rat banun qabu kanjerun wajinde majer kana fi barakara kananis kara military strategy tim barbachisumit the only thing Ethiopian advantage to kokanishin qabdu abiyi kanitim fayedamin lamafa bara abiyi kan chala midajeru diplomacy da Ethiopian duran biyota Africa ke satti agamumma gudda qabdi aga akasmas kurracho tabiya garagara ke satti fudata magudda qabdi ture amma atte bara abiyi BRICS ke sagalte erti BRICS ke sagafa galtu Trump yokin Antonio Nero darbe Marco Rubio de chukote di fama Marco Rubio ifatte timera abiyet wanuti de gar hinde gartu wanutin de gar hinde gartan sana ta policy Trump is Canada yo multilateral fakenya UN ke satti yo harka bastani BRICS in biyone BRICS walin abanna jarani China fi America ni echu no China fi Russia biyone BRICS policy wal fakkatu kabna kanafi America wanto koete nu finta utana immor minaja dan amma wana kasin jeru jere jerabi yo nuti wan kuni hinta wo jere Americani iseni sinta ujachu kabdu nu wajin arka basu kabdu jarani jeru kanafi BRICS ke sasa kaban ribarati gochu tijeru BRICS naka buak abesantane gochu tijeru kanafi su sanarati baye ibarangajeru debie unde chala kan dinagde biyetti sana mita jeru fi rakko guddani tadema jeru of denda
Damsang kabaani oromo tamara Hambaha kan iha barbada wal bara Gabruma rabawuf kapsawu firira Gabruma rabawuf kapsoda firira
Tu bayen kaba, di tabi tu tira, kam sa ho geini.